I love Tiki music.
Tiki music. Jumping in that.
B-A-D-M-E-G-A.
Nobody does it better than Yogo Kwe.
With to the cool.
Ale, ale. Mr. Modern, ulende properly.
Zazi Music Blog, don't see you.
Amakula kwa karinga ifu. Kukompea. Tawa senti ama paka wata. Kukompea. Emudi motu wa pela rionse. Wakukompea. Kukompea. 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 Kukompea.
Amakula kwa karinga ifu. Kukompea. Tawa senti ama paka wata. Kukompea. Emudi motu wa pela rionse. Kukompea. 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 Bongo nali savula nino kompea. Bati apa somfu kwa tiwati shala. Eta wani kamba wewe shoka zala. Zabele mukembu selfu takulaba. Wansi na fuisa flower lonse kuwa wawa. Mufakune tulefyo na tule ngoma we. Stick pana watibele kwa wawende. Kamilo kumono atila walikawa mwandi we. Mbuisha mapaka lelo teawa. Leka kusansi ngotila walikawa.
Amakula kwa karinga ifu. Kukompea. Tawa senti ama paka wata. Kukompea. Emuli motu wa pela rionse. Wakukompea. Kukompea. Kompea. Kompea. Kompea.
Amakula kwa karinga ifu. Kompea. Tawa senti ama paka wata. Kompea. Emuli motu wa pela rionse. Kompea. Kompea. Kompea.
Amastazi vengi na mwena chapawa na wa flow wa so. Ninemba tunga mumba funga kala so. Nimemba even if the last cypher. Ninebo wapatisha bonsa kwa ti lusfa. Kwa ti vungeche na musefa. Yesi nile kete rapa na pulufa. Hey ne utimfi anga kuli competition. Wipa ya marabo na sola commission. Nukwikara pa mupande chan sambu. Koza marapa ndia mwena takuno wa fiumbo. Amakula kwa karinga ifu. Tawa senti ama paka wata. Kukompea. Emudi motu wa pela rionse. Wakukompea. Kukompea. Kompea. Kompea. Kompea.
Amakula kuwa kalinga ifwe. Kompea. Tawa senti ama paka wata. Kompea. Emudi motu wa pela rionse. Kompea. 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 Kompea.
Listen. Dani. Rap battle, you so dead in a man retasha. Demi Lamphia, my ski was big, quati Russia. Mulongo Nasha, big behind Kim Kardashian. Demi Pasha, I know you hate and I feel the tension. Not to mention, soon I'll reach my destination. Demi Shapa, it's time to show the best of mega. No pistol nigga, but I'm spitting shots, it's crystal clear. It's me the fear, so they never day or kiss a nia. They say we never knew you exist, I'm glad I were weak and I free. Cause go so wapi tia, I'm a rapper, we can see.
I'm a kula karinga ifu. Compare, tawa senti ama paka wata. Kukompea. Emudi motu wa pela rionse. Wakukompea. Kukompea. Kompea. Kompea. Kompea.
Amakula kuwa kalinga ifwe. Kompea. Tawa senda mapaka wata. Kompea. Emudi motu wa pela rionse. Kompea. 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 Kompea.
Long live Jazz Music. Laguna, I got you. Yeah. Ticketing casual.
Futakula wa VFA nae. Mwila jia gaja.
Zambi Music Blog. Nobody does it better than you.
Letia kulondolo la tech pabe. I'm a team. Black. A PSA.
I love
TJ Young. I salute ya.